Nabi Mara. Muziki kwetu ni asili yetu. Hatuna lingine. George Nagosh. Paka Jia. Raki Hulu.
Tunasema huku tunalia. E Mwenyezi Mungu.
Tanzania, sio ndo ngoma ya Tanzania.
Musa Azani Zungu. Salimie Tobi Wafueni, eh? Nyote hongereni sana. Nawatakia kila laheri.
Mama Anna, Mama Helen, Salam za Blue Leaf, Lindy.
Gamboni.